Kibone Simpson omusajja aliko obuzibu bw'okulaba amanyiddwa nga Ivan Birungi mu kkomera ku kibonerezo kya myaka 7 mulambirira. Birungi yasingisibwa omusango ssabbiiti ewedde wabula oludda oluwaabi ne tusaba okusooka okwebuuza ku bazadde b'omwana omuwala ku kibonerezo kye bandyagadde kimuweebwa oluvannyuma lw'omusibe naye okukkiriza omusango. Kati nkyaleero kkooti emusindise mu kkomera kulungula emyaka 7 oluvannyuma lw'okukabasanya omuwala w'emyaka 15 yamuweebwa okumuyambako mu mirimu ejewakawe.